ngicabanga icindezela iphepha ngomsizi. Mbathoba inhliziyo bangibize ngomsizi. Langalimba ungalindele liyophela losizi. Ungacabanga ukuyeka umkhuleko sewubona ngathi awusizi. Baba ngisize isikhalo sami kulesizwe basizwe. Ngiyavuma sizoni mabe sibizele enkonzweni asizi. Nokwenyanga kuyohlala inyangana kwanti usizi. Sikhohlwa ukukhuleka kumdala thumela ingelosi kithi. Isibonele sihle kithi wena mduduzi. Konke kuqala ushaya isiginci ngaphandle komuzi. Wase ukhalisa lesiginci singakulethela umuzi. Sibonge kumagoya noBig Zulu abaphili vele kuwe. Nawe mdaka mama ngiyacela ithembo ungalahli. Okwabantu abansundu akaze kwalula ngiyazi. Ukuthola kwethu amandla kumele siqale sibheke emuva. Kepha ukubheka kwethu emuva ikona kuyosilethela ifuture.
Themba labo likuJehova ngoba uNkulunkulu kwesinye isikhathi uphila njengenhlanzi yethemba kuwe ngaphakathi. Impilo ngiyifanisa nosuku ekuseni kuyakhanya ntambama kumnyama khona namhlanje ifana nesimo sezulu iyashintshashintsha kodwa ngelinye ilanga kuyokhanya ngakimi izinto ziyoshintsha. Ngikhulekela umama ekhaya kungathi makhanya kimi kuye libe selimshonele. Usekhuleke kakhulu ekhulekela le mpilo esingayazi. Buka izolo bengifunda ngathola neziqu kodwa namhlanje ngiphila ngekhono ngibhala izinkondlo nama ngikholwa ufakazo ukuthi kusasa kuzokhanya. Le nkondlo yabazukulu besizukulwana sabazukulu bamasebe lahlekelwe yithemba. Nkosi yami uthi noma sebebukela phansi emhlabeni bengalinge bebuyisele okubi ngokubi ngoba ibona bayophenduka abantu ababi. Phinde ukubhale
Jesus.